Imvu elahlekileyo. Indoda yethize yayinezimvu eziyikhulu. Nxa, nxa, nxa. Umalusi wazibiza izimvu zakhe. Zona zamlandela waziyisa ezintabeni. Umalusi waziholela edlelweni elinotshani obuhle obuthambile. Elinamanzi amahle abandayo. Hayi, wayemuhle lo malusi. Enesibindi futhi. Kwavuka isilwane sasendle safuna ukubamba elinye lamawundlu, kodwa umalusi wasibulala lesi silwane singakalimazi neyodwa yezimvu zakhe. Waqhubeka waziholela edlelweni elihle. Kwathi selishona ilanga umalusi wazibizela ndawonye izimvu zakhe. Nxa, nxa, nxa. Wazihola wazingenisa ngendlela enhle, ebheke ekhaya ukuze zilale ziphephile. Kodwa kukhona imvana eyodwa engalalelanga lapho umalusi ezibiza. Yona yayivele yaqhubeka yaziyela lapho ithanda khona, izidlela utshani obuhle. Yethuka kabi, isithi yabheka, ibona sekuhlwa. Kwayikhona ibona ukuthi ilahlekile. Zonke ezinye izimvu zase ziphumule, ziphephile ngalesi sikhathi. Umalusi waqala wazibala ukuze abone ukuthi ziphelele yini. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Hawu, kukhona engekho. Wasuka masinyane umalusi wayoyifuna elahlekileyo. Kwakumnyama, kumakhaza. Wayelokhe imemeza imvu yakhe. Ahambe, ahambe, eme, alalelisise. Lutho, ezwe kuzikhalela amaxoxo nje, aphinde amemeze futhi. Wahamba, waze wafika isiqongweni sentaba, wema, walalela. Hawu, yini leyo? Ezibuza yena, wayizwa ikhala imvu yakhe, wahamba eyalapho kuvela ngakhona ukukhala kwayo. Wehla endaweni eyiwa, wayithola imvana yakhe igaxeke esihlahleni esixhobeni samatshe. Wayiphakamisa, wahamba esethokoza eselibhekise ekhaya, eyibeke ehlombe imvu yakhe. Waye wayoyibeka esibayeni. Bonke abantu banjengezimvu ezilahlekileyo. Yilowo nalowo uzihambela ngeyakhe indlela. Balahleke ngoba bahamba ebumnyameni bokwenza okubi. Baboshwe izono abazenzayo. UJesu nguyena ongumalusi omuhle. Nguyena oze ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ukuze awufeze lo msebenzi, kwadingeka ukuba adele okwakhe ukuphila ngenxa yezimvu zakhe. Ukufa kwakhe kuphela okwakungazisusa izono zethu. UJesu wazikhethela yena ukuba asifele, afe endaweni okwakufanele kufe thina kuyona. Kodwa akagcinanga efile nje. UJesu wavuka, usengophila njalo manje, ngeke esaphinde afe. Yena ungumalusi omuhle osibizayo ukuba sizinikele kuyena. Kunjani? Wena awufuni yini ukusabela njengoba ekubiza nje? Mphendule manje uthi, Nkosi Jesu, ngizinikela kuwe, nami ngizokwethemba.
Ngasikhathi sithile, inkosi uSawuli kanye namabutho onke aka-Israyeli babelwa nempi yamaFilisti, isizwe esasonakele. Lapha phakathi kwamaFilisti kwakukhona isiqhwaga esasiside kakhulu. Sasifaka isigqoko esesindayo sempi kanye nezivikelo ezisinda kakhulu. Saphuma ngokukhulu kwedelela lokhu, samemeza ba-Israyeli sathi, Hei nina mavaka, khethano yedwa phakathi kwenu azokulwa nami. Uma engahlula, thina siyoba izinceku zenu. Kodwa uma mina ngimehlulile, haha, niyoba izinceku zethu nina. Inkosi uSawulu kanye nawo wonke amasosha akhe, besaba bengazi ukuthi bazokwenza njani. Babengamethembi uNkulunkulu. Kwathi kusenjalo kwafika umfanyana lapha empini ogama lakhe lalinguDavide ethunyiwe. Wasizwa lesi siqhwaga esingugoliya simemeza. wabona futhi ukuthi ayesaba amasosha kwa-Israyeli. Khona uDavide wathi, ungubani yena lo muntu ohlekisa ngamasosha kaNkulunkulu? Uma kungukuthi akakho lapha phakathi kwenu oyokulwa naye, ngizokuya-ke mina. Inkosi uSawule yathi, hayi, ungumfana nje wena, awunakulwa nalo muntu. UDavide wamphendula wathi, yebo kunjalo, kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu, nguyena oza kungisiza. Nempela wahamba uDavide, ephethe induku nje, kanye nelengiso. He, nango uGoliya isidlakela sensizwa ende, enkulu, futhi endala kunoDavide, imlindele lomfanyana. Wayephethe izikhali nomkhonto, phambi kwakhe kumi umuntu owayemphathele isihlangu sakhe. Kwangathi uma uGoliya ebona uDavide, wamethuka, wamthethisa ethi, ngiyinja yini mina ukuze uze kimi uphethe induku? Woza la, ngizokubulala udliwe izilwane zasendle. UDavide wamemeza wathi, wena uza nenkemba, kodwa mina ngiza igameni likaJehova, uNkulunkulu wempi yakwa-Israyeli. Yena uza kungisiza, khona namuhla nje ngiza kukubulala nginqume ikhanda lakho. Khona-ke bonke abantu bayokwazi ukuthi khona uNkulunkulu munye kuphela weqiniso. Phendula ulalele uqhubeka kwayo le ndaba ngale. Khona manjalo wagijimela phambili uDavide, walidedela ilengiso lakhe, zwi kuphuma itshe. Laye lathi nqe esiphongweni sikaGoliya, waye wayolahleka phansi. Wagijima uDavide, ngokuphazima kweso wayesephezu kwaso isiqhwaga, wahosha inkemba yaso, wanquma ikhanda laso. Ha, amasosha amaFilista anede abona okwenzekile qede, amangala ashaywa uvalo, acela empunzini. Inkosi uSawulu kanye namasosha akhe, bona bamemeza ngokukhulu kuthokoza. Yamnandi le ndaba, kodwa okumnandi kakhulu kuyona ukuthi nawe uphakathi kuyona. Phela uNkulunkulu wamsindisa uDavide kulesi siqhwaga ngokuba wamethemba uNkulunkulu, wakholwa nguyena. UNkulunkulu ufuna kukusindisa wena kokubi kakhulu kunesi siqhwaga nje. Ufuna kukusindisa ezonweni nakuSathane. Uza kukusindisa uma umkholwa futhi umethemba. IBhayibheli lithi uJesu wafela izono zakho ukuze uNkulunkulu akusindise. Uma wena umcela, uza kukusindisa manje nje. Ake uze ukuthi uthini uNkulunkulu. Uthi, uma sizivuma izono zethu, uthembekile yena, ulungile, ukuba sithethelele izono, asihlambulule konke ukungalungi. Uphinde athi, okholwa yiyo, esho indodana yakhe uJesu, angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.
USathane akanawe.
uJona wake wezwa ngesimanga sento engavamile esavelela indoda eyazama ukubalekela uNkulunkulu. Awuqagele ukuthi sasivelelani lesi sigemegeme. Kwakungoba yenqaba ukulalela lapho uNkulunkulu eyithuma ukuyoshumayela. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma kuJona wathi, hamba uye edolobheni elikhulu laseNineva. Ubatshele ukuthi ngiyakubona konke ukonakala kwabo. UJona wayengafuni ukuyobashumayeza labo bantu. Ngakho wabaleka. Ekubalekeni kwakhe waya estation semikhumbi. Wakhokha imali yokukhwela emkhunjini. Wayesengena kuwona umkhumbi. Ngiyacabanga nje ukuthi uma usuqala ukuhamba lo mkhumbikazi, wacabanga uJona ukuthi usephephile. Uphunyukile kuNkulunkulu. Kwathi ngoba nakhu wayekhathele futhi esozela, wathola indawana phakathi emkhunjini, wabudonsa ubuthongo. Kambe uthini? Uthi uJona waphumelela nempela ukumbalekela uNkulunkulu? Awulaleleke sibone engabe waphumelela yini. Wahamba kahle kakhulu umkhumbi uhlamba kamnandi ekuqaleni. Kwathi kusuka kwavuka omkhulu umoya wazamazamisa umkhulu. Wakhula lo moya kwaba ngesikhulu isivunguvungu. Amagagasi aphakama kakhulu, amanzi angena emkhunjini. Baqala ukwesaba manje abaqhubi bomkhumbi, bathandaza koNkulunkulu babo. Kodwa phela oNkulunkulu babo babengena kuthulisa umoya. Baqala ukubuzana ukuthi ubani owayonile ukuze bahlupheke kanje. Babuzana futhi bathi, uphi lo wayamuntu? Besho uJona. Bamthola ethe khose ezishayela ubudala ubuthongo. Bamvusa bathi, vuka wena sihuqa buthongo, ukhuleke kuNkulunkulu wakho ukuze singafi. Bambuza bathi, kakade nje ungubani wena? Uphumaphi? UJona wabatshela ukuthi ukhonza uNkulunkulu oyedwa ophilayo, nokuthi wayezama ukumbalekela. Waqhubeka wathi, lokhu okwenzekayo kungenxa yami. Ngithatheni ningiphonse emanzini ukuze ulwandle luthule. Bona abathandanga ukumphonsa ngoba babengathandi ukuba afe. Nokho kwakungekho lutho ababengabe besalwenza ngokuba amagagasi ayeya ngokuphakama. Ngokuba wawuya ngokukhula nomoya, basebemthatha bamphonza, wayothi emanzini. Awu, wanqamuka nempela umoya, nolwandle lwathula lwathi du. Ngabe kuzokwenzeka nike manje kuJona? Ukuphela kwesigaba sokuqala. Pendula irekhodi ulalele kwisigaba sesibili. Lesi yisigaba sesibili. Kwakufanele aminze uJona, kodwa kwenzeka isimanga. UNkulunkulu wathumela inhlanzi enkulu yayolindela eduze komkhumbi, isivule umlomokazi wayo omkhulu. Wathi ewa uJona yayimgwinya njalo. Angisho ukuthi ukhona ongathanda ukuhlala isiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku bazo. NoJona naye wayengakuthandi. Awubheke nje, kwakumnyama phakathi, kanti futhi mhlawumbe kwakunuka kabi. Nokho wayazi kahle uJona ukuthi lokhu kwakungumphumela wobula bakhe. Waqala manje wathandaza kuNkulunkulu ophilayo wathi, ngiyakulibonga igama lakho, ngikwenze engikuthembisileyo. Ngiyazi ukuthi nguwena wedwa okwazi ukusindisa. Kwathi lapho uNkulunkulu ebona ukuthi uJona udabuke ngempela, wayala inhlanzi ukuba iye ogwini lolwandle. Yafike yamkhiphela emhlabathini owomileyo uJona. UJona wabe esemlalela ke manje uNkulunkulu. Washesha waya eNineve, waqala ukushumayela. Ucabanga ukuthi benze njani abantu baseNineve sebezwa uJona ebatshela ngoNkulunkulu? Abantu abaningi abadala nezingane baqala ukukhuleka basindiswa ezonweni zabo. Ukusindiswa kwabo kwaya ngokuba umuntu oyedwa wenza lokho uNkulunkulu amthuma ukuba akwenze. Nathi ke kukhona uNkulunkulu athe masikwenze. Ufuna bonke abantu abakholwayo, bonke abangabantwana bakhe ukuba babe ngabashumayeli. Batshele bonke abantu abangafinyelela kubo ngevangeli. Ivangeli liyizindaba ezinhle zokuthi uJesu Kristu uyasindisa ezonweni. Ezwini lakhe uNkulunkulu uyasiyala uthi, hambani, esho kuwena nakimi, niye ezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo.
Limbo na la.